bava mu training era tukyagenda mu maaso n'okutraining abalala
bakomawo okulaba nti bagobaganya oba balwanyisa abalabe ababba ebintu by'abantu abaagala okwefuula kye batali nga bambala yunifoomu zaffe babakwata oba ne basobola okubasuuza ebyo bebaba amagye gano okuva bwe gaddamu operations zaabwe tulaba nti bakola bulungi era abalabe bano abadde batawaanya abantu ekiro bagenze nga bakendeera olunaku olwasooka waliwo abalabe abawerera ddala bataano mu bitundu ebitali eby'omu Kampala ne Mukono be basobola okwanganga era kati bali mikono gya poliisi so tusuubira nti era twagala kusaba abantu okuddamu okubeera nga tusapootinga ejje lya LDU kati ate eribanguddwa mu mpisa naddala n'okulaba nti tebakola biri bye baali bakola okulaba nti tusigala tuli ba mirembe yadde kirwadde kya COVID weekiri.